This insert is brought to you by Radio Cape Pulpit on 7 to 9 a.m. Visit us on www.capepulpit.co.za.
Nalo itemba, lihle itemba. Sithembiso soBoys kwiRadio Cape Pulpit 729 AM xa ixesha lethu ngoku imizuzu ilishumi elinesihlanu ibethile intsimbi yesixhenxe 15 minutes past 7 lixesha ke le devotion eli ndiyabona into kokubana ke namhlanje siyaqala ngqa into kokubana sifake umfundisi simfake umfundisi aze apha estudio besikade ke sibethwa into yokubana i-regulations zibe zisichana, so sizama kangangoko sinako, asitshoki into yokubana ziyekiwe, kodwa ke ngoku xa enyenyisile urhulumente nathi ke siyakwazi into yokubana senze unyenyiso. All right, baphulaphuli ke mandinike upastor Mthwana ulapha ecan kwam ke azibulisele nje phambi koba ke ndimthumele kumsebenzi awenzayo namhlanje. Molweni tata.
Ndiyabulisa mntaka George.
Ninjani?
Siphilile, Nkosi yasinceda. Kunjani kuwe?
Nkosi nam akho nto. Ndiyazama. Oh, okay. Khawuphinde ke futhi.
Nkosi yasinceda.
That's right.
Ndiziva nam ndisemandleni.
Okay. Kaloku sigqibele kudala uba ne-guest, so uthi iqhosha lucofile kanti now.
Wagqibela lisezantsi.
Oko ligqibele lisezantsi, ungazi noba funa ndicofe ndaweni, kodwa ke egameni lokuba sinexesha siyenza le nto. Noko izinto zalapha ekhaya siyazazi. Bawumthwana andinawude ndibe ngathi awukho phambi kwam. Ndawube kanti ndakudelela xa ungasixeli uzibulisele kubaphulaphuli and then uzixele uba umthwana ngubani.
Enkosi mntaka Georgia, enkosi ngondamkele enkqubeni yakho.
Thank you, sir.
Mandibulise kuwe kwakhona, ndibulisele kubaphulaphuli bale nkqubo. I-729 AM Radio Cape Pulpit.
Yes, sir.
Siyabonga uba lapha, siyabulela ngalithutyana. Ngulo uthethayo ngulungile okwamthwana.
Amen.
Ngumbarha lo ubhukhwana umhlobo uphaphule ngonyaka.
Wow.
Andingojola.
Okay.
Ujola sisihlobo sam.
All right.
Ndingumphangwamo nje ndithunyiwe ngubawo.
Amen.
Oba ndiseve in his body of Christ.
Amen.
Ndiseva ke ebandleni.
Amen.
Nam ndiseva phantsi kwendoda kaThixo.
Amen.
Ndilapha nje ndizokushara oko mna ndiku-experience leyo.
Amen. All right. Ndinethemba elikhulu into yokokubana abaphulaphuli beRadio Cape Pulpit bakuvile and baza bakunye nathi. Kodwa ke phambi kokuba sidlise izimvu make siqale senze ngolu hlobo.
You are tuned to Radio Cape Pulpit on 7 to 9 a.m. Radio that cares 24 hours a day.
Oh yes, Radio that cares 24/7 hours a day. Tata Mthwana.
Sir.
Isizwe sonakele.
Oh yes.
Abantu base South Africa. In fact, ilizwe lonke.
Yes.
Lifikele ngubhubhane. Kwaxakwa wonke umntu.
Oh yes.
Osemhlabeni. Yenza loo nto leyo yasinikeza into kokubana funeka sazile into kokubana mnye umlamleli phakathi kwabantu noThixo uKristu uYesu. People baluze abantu aba very close to their hearts. Abantu baluze umsebenzi. Abantu baluze izindlu zabo.
Indeed.
Ndicela ukuthethe nezinhliziyo. Ukhe unikeze ithemba kwaba bantu.
Oh, yeah.
Ezibana lenkqubo isitsho nayo isithi ithemba. Enkosi tata.
Phambi kuba mphulaphuli singene kwizwi lenkuthazo tonight, ndicela ukuba undijoyine in prayer.
Amen.
Nawe phekhaya ungathandaza ngelixesha sithandazayo. kodwa ikakhulu lenkqubo namhlanje ibhekise kulow uphelelweyo lwethemba.
Oh, nkosiyam.
Waza izikrwaqe zakhe waziva zohluthiwe ngusathane.
Mm.
Ubesa kuba ne-dreams ngoku ii-dreams zifile.
Oh, nkosiyam.
Akaboni indlela eyangaphambili ufuna inkuthazo.
Kunjalo
nje. Omnye uzixelele ukuthi this the end of the world. Sedrifta nje nabanye bahambayo. Kodwa ndifuna ukuthi likhona ithemba. Ithemba likuYesu.
Ah.
Linye igama esilinikwayo phantsi kwelanga.
Amen.
Phezu komhlaba.
LelikaYesu.
Umyaye omnye umlamleli phakathi kuThixo nomntu.
Amen.
UKristu Yesu. Masithandazeni ke. Father, in the name of Jesus, tonight sidibene Father kulo mboko. Sicela ukuthi zonke indlebe zivayo ukhuthaza abo bawileyo, khuthaza abo baphelulwe ngamandla, khuthaza abo Father benzakalisiweyo zindaba ezingenhlanga zokuwa kwe-family members, yimbi abasaphelelanga ezindlini ngenxa ye-COVID, bawo ifike yatshintsha impilo zabantu negatively. Abanye bayasola okokuba uba imingendimu bekungendimu ngekungenje ekhaya. Susa ke Father that demon, that spirit of guilt. Lift your children, elevate them from abazibona ingcingongo abazibona kuyo Father. Siyakuthandaza obungene kuloo makhaya akudingayo a-empty neentliziyo ezi-empty Father. Kukho abantu abalilahlileyo bebenalo ithemba, bebebaleka kakuhle kodwa batyhafe endleleni ngenxa yezinto ezenzekileyo kubo nangenxa yemo abazifumana bekuyo. Sikucela ke Father, touch them as they listen to this program. Ungabalibali ke Father nabo baphelelwe yimisebenzi ngenxa ye-COVID, nabo bangaphangeliyo lenyuka inani labo. Bekinto eziko Father, ube yimiracle empilweni zabo, bakubone ukhanya wena empilweni zabo kuze ngomsoba kungqine phakathi kwezizwe. Oba bendingenanto kodwa ndabona ukuthi wafika uJesu, wafika uThixo phakathi endlini yam, wandibonakalisa, wazibonakalisa. Ke Father, zibonakalise kubo tonight, uziphakamise ke Father. Phakamisa, phakamisa, phakamisa zonke izandla eziwileyo, yonke imiphefumu lewileyo, bonke abantu abahlehle umva bazilibala ukuthi bangobani, baphuthume bavuthulule bakhumbule apho bebewe khona, bahambe baphakame namhlanje. Sicelela amandla ke abo bonke bamameleyo kulo mboko namhlanje, basisikelele Father, baphakamise, lift them up in the name of Jesus. Father, we pray, amen.
Amen.
Ngokufutshane ke singalibazisanga ixesha, sizofunda izwi esakhuthazana ngalo phaya kwincwadi kaEzra chapter 10 iverse yesine. Ezra chapter 10 verse 2. Ndizawukhawuleza ke ndiyifunde ngesiXhosa nangesiNgesi. Ithi, vuka ngokuba le nto iphezu kwakho. Singakuwe, yomelela kwenze.
Vuka
ngokuba
le nto
iphezu kwakho. This matter is in your hands. Singakuwe, yomelela wenze. Kutsho abantu abangqonge uEzra. Ezra is a prophet of God. He is a leader in the religion. Ngexesha amaIsrayeli ayekwilizwe elikude, ilizwe lemandezelo, ilizwe leslavery. Now, bafulathelwe nguThixo. They can feel that uThixo ipromises kabawo azisekho kubo. Iblessings kabawo azisaphili kubo.
Amen.
Bemkile kwilizwe labo, kwi-comfort zone, bakwilizwe lophambukela. Apha bafike batshata abantu uThixo awangabasikelelanga ukuthi babatshate. Bafika baphula imithetho, iminqophiso phakathi kwabo noThixo wabo. Because God has promised through Abraham ukuthi bazawuba ngabantu abaprosperayo, bazawuba ngabantu abachumayo, bazawuba ngabantu abaqhamayo. Kodwa ubanika imithetho, ubanike imigqaliselo ukuthi bahlale njani. Basukile ke ngokuloo ndlela bona ngenxa yentlalo abazibone bekuyo kwilizwe lokuphambukela. But now, bazibona emva kwethuba, benge I promise of God, ne blessing kaThixo, nomoya kaThixo usukile kubo. Yakhe yenzeka lento mntaka George. Yakhe yenzeka lento kuSamson. USamson enezwi awayicelela ukuba angayi eThimnatha. Ngoba amaFilist ayizungula ukuthatha amandla kaThixo kuye. Yabona abantu xa befuna ukukushabalalisa, abafuni wena, abafuni anele. No bafuna into engaphakathi kuJoja. Into ahamba nayo. Yile nto bayizungulayo ke ngoku uve besithi akasoza bento. He will amount to nothing because bathetha nalunga phakathi. Yile nto iBhayibhile, greater is he that
is in me,
that is in you, than the one that is in the world.
Oh yes.
Samson ke uthandaza umthandazo omnye othi nakwesi sihlandlo ndiyakucela ukuthi undivelele. Uthi ke azivintsika ayalele umuntu osecala kwakhe athi it is this events ke seqaleni azitsale abulala abantu angazange ababulale esaphila. Na uthi ke ngoku umbhali kuncwadi ka Ezra, this matter is in your hands. Akukho nto inokuxaka uThixo khona because uhleli phezu kwakho, amandla akuwe ngaphakathi. Izinto ezifayo bezikade zizi dreams izolo zifa ngoba kukhathele wena, kufa ngoba kuphele ishini kuwe. Akuphelanga ukuthando lukaThixo, iblessing isekuwe ngaphakathi, isahamba nawe, isandla sikaThixo sisengaphezu kwakho, and the promises of God zisephezu kwakho, uhamba nazo. And une innate strength. Akukho strength onosithatha ngaphandle, onosiboleka ebantwini, onosiyela kwamhlabi yalingana. Uyothi ndiyofuna strength, unaso ngaphakathi kuwe strength. Into yokufuneka kuyo kukuziqonda and turn around njengabantu abakhokelwa nguEzra.
Amen.
And say uthi bathi abakhokelwa kuEzra, this matter is in your hands. In other words, lead us. And iphakama. Kukho amagama andiwathandayo athi vuka. And this word isiyibona nakumlwelwe oneminyaka amashumi amathathu anesibhozo esithi vuka uthabathe. It's a command. It doesn't compromise. Ayithandisi kuwe. Ithi vuka. So when you have reached le period yokuziqonda okoba ubunezinto onqwenela ukuzenza,
amen,
by this time but azenzekanga empilweni yakho, uthi xa ujongayo ubona abantu be-advanced kuwe and uzixelele ukuthi ngendiphaya kodwa andikho njalo, kwenzeke ntoni? Abo bantu bafikelele kwelo thuba lokujika bajonge emva, uyintoni umonakalo? Ndisilele phi?
Ndingalungisa phi?
Where can I go and fix?
Yes, sir.
Bafikelele kwelo thuba.
Yes, sir.
Nawe kufuneka ufikelele kwelo thuba loba ube nokuziqonda and turn around and ithi yintoni elekishayo ebomini bam. Ndiyakuxelela mphulaphula ukuthi akulekishi istrength unaso ngaphakathi. Abandla phelile ngoba umamele uSathane ekuxelele ba awuzuba yinto. You will not matter to anything. Ezra, Book of Ezra tells you this matter is in your hands. Le nto iphezu kwakho. Umuntu ongayiphakamisi, umuntu ongaziphakamisa nguwe. Ngokuthi in prayer and in petition, cry to God and seek him. Ukuba uthi uThixo, ukuba abantu bam ababizwe ngegama lam bangajika ezonweni zabo and seek my face, uthi ndiyakubaphulaphula.
Ndehle bawo
Nkosi
yami.
Uthi ndibaphilise, ndiliphilise ilizwe lakho.
Amen.
Go for God to help you. Uyolandeza dreams zifileyo.
Amen.
Uyolandela vision ubunayo izolo yaze yafa. And those dreams are not squashed, they are there. Sifuna wena, this matter is in your hands. Le issue iphezu kwakho, ifuna wena uyilawule. Nditsho mna sekhaya, wena tata, mama, sisibhuti, phakama ngoku ulande. Ukuba ubungumntu ozixeleleyo nge-education, vuthulula akhonto ime phambi kwakho. Ububa uzixelele oba uzawuba nesalari ethile, by now, ungayenza or ungakwenza oko, because God is there. And you have people surrounding you. Ukuba unabantu abasurround leyo, abacinga into eziphuthileyo nabakucelele ukuba awusoze ube nako, You are in the wrong company. Change your company. Deal with yourself first. Ukuze ekugqibeleni, this matter is in your hands. Ukuze uphumelele, this matter is in your hands.
In Jesus' name.
In Jesus' name. Father, we pray. Ilizulako livakale bantwini. Ukuze bathathise apho basilela khona. Ukuze baphuthume apho bawe khona. Bavuthulule. Baphakame. Nalowa. A week. Moyingcwele mve. Thixo wami siyakuyaleza kumakhaya ngamakhaya nakwinhliziyo ezidakumleyo ukuthi baphakame abantu bakho. Bathi seek your face bakufune. Ze athi bekufumene. Baphathelele apho ukuze babe ne-success, the prosperity. Neminqono yabo, i-dreams zabo zithi come to pass. I speak faith, I speak deliverance, I speak healing, and I speak deliverance from guilt and hopelessness in the name of Jesus. Father, lift them up in Jesus' mighty name. Amen.
All right, mpulapula sekhaya ke, masibambe ngazo zozibini phaka kutata Mthwana, ngelizwi elimnandi kangaka, eliphaka ku Ezra, chapter 10 verse 2. All right. Verse 4. All right, verse 4. Mpulapula sekhaya ke, masibulele kakhulu mani, masibulele kakhulu naphaka kutata Mthwana. Bekuchiwo ke kwathwa sizawuva into kokubana usana. Bekuchiwo kwathi simlindile utata Mthwana sifuna uvubusana lusaphila na ndinethemba into yokokubana hayi bakuvile tata into yokokubana usana lusaphila. Alright, uJesu uyandilwela ezimpini ngokukhawuleza okukhulu xa siphuma phasi yapha kulwethu rhoda esithi sekwanene.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit on 729 AM. Visit us on www.kpulpit.co.za.